zakho nokukhanya sindlela nami ngwine mdala ingabe ngiyasilinga mdala kathi ngizobele kulamami mdala thembele nezibusiso zakho nokukhanya sindlela nami ngwine mdala ingabe ngiyasilinga mdala kathi ngizobele kulamami mdala thembele nezibusiso zakho nokukhanya sindlela nami ngwine mdala ingabe ngiyasilinga mdala kathi ngizobele kulamami mdala Let me see what's in store. Cause no one can see me winning.
Pampili, o ganhinho e ele é bom, mamãe.